Sindo wenye riang Suwada, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Ini warena, kuliko chalice. Giz ringis, tenje ukidungis. Wana try this, niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tuki, nina shapre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua ama namble. 411 wakivuti ya maniple. Toka James Taga na Matolboy. Nimekwa Riazoi, Shankine na Imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na Dumamboy. Toka James Taga na Matolboy. Nimekwa Riazoi, Shankine na Imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na Dumamboy. Suwada, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Chengerere ndo siunga danazo. Kuwa tokea majikali na kahasho. Nambetea kama zombi niko ting ting. Tukiwa icha mamula hini ring sin. Ukileta za kuleta ku abandon. Tachachi dachi design na ku tight. Miu wa mdachi design na ku chai. Aduwezi reason design ume dry. Naka unariambe design da mswipe. Nyongolo unakwariwa kitu tight. Niba utangam all white. Ndakungam tutalinki next time. Ndasuwada, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting.
Geto UTC riat tumedungis. Jiste bado tumerienga hadirengwa. Itiko bila muku chubambuki. Isa in English uko inda unakaba. Bana jana figiet deila zenga. Bizlawa mi udungis awa kafi. Waizreu wamedungis niza muduch. Wazimbi dinga turiu tuko shakla. Kabla ubanje wezi yanga pingasha. Genje lies pandisin warembe tena. Usidiska ulof kudigi dibla. Ngeso ngiso kasa dam kanga kanges. Nakobuwa mkwa tojeri kamduse. Giznicha kuwa raoza kivula. Yuse tunaziang ina first class. Yuse tunaziang ina
Dasuwada, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting.